this mirror. Alongside in a place. In a day not the mother. In a day not the mother.
Huh? The true boys in the building. Raisi na Babylon Busy. Ayo Miller.
Shoda kibape. Zingu wana zifitu kukape. Leta mazape. Pigo zetu kali kamu gape. Ukijifanya we mbabe sana, mwisho wa siku tutazinguana. Ishu zako za kufatiliana, mwisho wa siku tutaumizana. Mwazio mtu peace, ila ukidis, sina gauruma. Usifosi kuwa sis, hatu kama tik, utakanyuma. Si hatu nagamisha na kitoto, ukitugusa umewasha moto. Kutuongelea ni msoto, si hatu maelimisha na kinako.
Yo, Babylon Busy. Baeleze.
Nyanize. Funga domo lako nyamaza. Bidhaa sio zako unasambaza. Matangazo ya wenzako unatangaza. Bona we unaliwa ako na Mungu kakataza. Endeleni kusema wale mwengwa don't care. Naendeleza wema na wema hautopotea. Rap na yendesha vyema bada ya kondo kangwea. Na shukuru na Herman merudi tena na baba yaga kwenye air. Si hatu naga ishu za kitoto. Kitugusa tumewasha moto. Kutuingilia ni msoto. Si hatu naga ishu za kitoto.
Mwazio mtu peace, ila ukidis, sina gauruma. Usifosi kuwa sis, hatu kama tik, utakanyuma.
We don't care. Ukichukia we don't care.
We don't care, we don't care.
We don't care. Kutuongelea we don't care.
We don't care, we don't care.
We don't care. Ukichukia we don't care.
We don't care, we don't care.
We don't care. Kutuongelea we don't care.
We don't care, we don't care. Yeah, yeah, yeah. Yeah. We don't care, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Ha. Ah,
we
yeah.
Don't care. We don't care.
We don't care. What's up, haters?
We don't care. We don't care.
Tunachofanya tunafanya.
Okay.
Hatujali wewe utasema nini. Keep hating. How's it? Life is goes on. It's Baba Yaga.